magamizo levo yake zinaga na vazi kwenye moyo wake. Yale zemaga nizijipe tabu nizijizumbue mfanye kama ndoto. Ayo, 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 tu anaitaga mapenzi. Ayo, 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 kama ukipenda usipope nochumia, mna bingwa nazio ya kuvamia. Mwenzenu mimi changu kipenzi bia liacha ushenzi kutwa kushililia. Ay, nazaga hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwila. Ay, nazaga hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwila. Bano lizaga hivisho megi yao nitamposti lini. Badwa tangoja sana, walo nitongoza kana uliza hivijibu nilini. Badwa tangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana. Wapo, 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 wapo. Kuna watu na mejeto. Wapo, 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 wapo. Kipindi kile una nyingi shida, walikupa moyo usichoke utashinda. Leo umejipata nasema una vimba, avina muda uli usisha ndumba. Kuna watu wana roza korosho, uleje kuku wa wale kikosho. Watabuzika na mawe kokoto, na simiti wasieke kidogo. Ndo mambo ayo ya waja, mabaya ndo wana ya waja. Mengine yako nyamaza, weza limumbe Mungu Baba. Watu wanagira, wanawaza we kwa majira. Mbera mbira, watazubiri watangojira. Wanaulizana ile dawa lo tumejafika unini. Bado watangoja sana. Wanosubiri nipendwa je wacheke kaburini. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana.